umfanekisweni wesibini mulimo ngokwakhe wathetha lebhuka weyibonako lake kulomfanekiso iBhayibheli libito layo lilo ivi lemudimo elisirudako tidlila mulimo utsadze batho gedela etihlukene temba ebathu bamfulatsela mulimo bakhapha gedila tabo masifulatsela mulimo tigetu tetsu etibi tisihlukanisa namulimo iBhayibheli sruda ithwenye ithi igqila inye esiyetako ukuthi sihudele kumulimo ngojeke mamela tidzaba etibalulekile etiphuma elivini lemulimo.